Jarmian tokumma motumota karora sa gargar sana moma sudan kibba kabara kuma lama bidani tokko kale sai fa basin yaddonya ta frakko le yaddota an kannen bro biyetti ke safru dollar biliyona tokko miliyona dibbator bakka sabarba ci su beksise sudan kibba tikinde san gargar sana moma tokumma motumota alen nodi wakke salitti mallaki ci gafa tame tumro wagga kanat ummata miliyona jaf kuma ibba ja gargaru daf kabar bacci su tawu bacci san.
We have three main goals. The first is to make sure we save lives and protect people who are
ill. Ibsa galma sadi kanna inni duwa lubbu bararu fi ummata badarra ci sun barbacci su gargar sacci sa kennu namma fanammo ummanni kun ukubo ta kabro dan akkan kamamme tajajilawan akka bishani tajajila kulkulla ina argachu san mirkale suda sadaffan namoonni kun haala jireenya keessa turanirraa akkaataa itti bayyanachuu danda'anii fi fuuldura deemuu danda'an irratti gargaarsa kennuudhaa jirannaa dhihuun. Afrikaa keessatti umriidhaan biyyaa hunda caalaa alfitaatee fi jireenyaan iyyuma sadhumaa keessa jirtu Sudaan kibba rakkoo wal waraansa gosootaa dhibee COVID-19 fi rakkoo lolaa bishaaniitti deddeebi'u wajjin gidiramaa jirtu jechuun hubachiisannaa dhihuun.
In addition to the COVID-19, you recall that 2020 was the year of another massive.
Rakko COVID kuda sagalitti dabale bar kuma lama digdamni bara balal lola bishani haman biyatti mudate taun yada tama ummata miliyona heddu tu manaf qesarra buqqay bara dabre kana balal sun rakko lola bishani kabara kuma lama kuda sagali biyatti mudate turetti kadabala mejechuda oto sanarran bayyanatin lamaffan achi sadaffan itti dabalame akkuma beekamu wal waraansi biyyattii keessaas bara 2020 xiqqoo to'annaadha ala bahee ture jedhan qondaalichi gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessa jiran alennoo dhihu. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa keessaaf maallaqa gaafate kana ala kaleessuma baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona 2,200,000 biyyoota ollaa sanaa keessa jiraatan gargaaruuf gargaarsa maallaqaa biliyoona 1,200,000 gaafatee jira.